Girl, you be my medicine. Girl, you my baby. Oh,
sound chill.
It's a tiki talk on the shit.
Talk, 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 talk to me, baby. Nini nafanyo ni kasiriki. Talk, talk, talk. Kila siku kesi. Au, why me? Nikisema nakupenda, unaona nadanganya, ona kuchezea. Acha kujipa pressure, mie nakupenda, sitakuchezea. Leo ndo nakuogesha, leo nakusugua mgongo bafuni. Leo ndo nakuosha, leo nataka tufanye kihani mwa. Cause baby you my medicine. Kipenzi usinune usilalamike. Undakufuru mlungu. Au miyamuru. Au, au ye. Zogolo zereru mkaze. Nabwado mambo gangu ganda kalapoa. Hivyo nkichelewa usirire. Takuwanzera uwe. Oh. Leo mindo nakuogesha. Leo nakusugua mgongo bafuni. Leo mindo nakuosha. Leo nataka tufanye kihani mwa.
Baby, you my medicine.
Now you my medicine.
You my medicine.